life's entertainment again. Brainy on this one. Nikisema na kufahamu vyema nitakuwa na danganya. Hata baada ya neno kunichorea ili nikufahamu kwa upana. Oh oh, kipenzi cha moyo wangu, unachopenda nikifanye mie ay, ay. Na kinachokuchukiza nisifanye kosa nikijaribie ay, ay, ay. Ili nikupende jinsi wanijali wewe ay. Nipe nafasi mimi nikufahamu the more.
Nipe, nipe, nipe,
yeah.
Nipe, 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 yeah. Nipe, nipe, nipe,
Mola nipe nafasi, nombo nipe nafasi mie.
Nipe, 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 yeah. Nipe, nipe, nipe,
Mola nipe nafasi nikufahamu wewe. Ili nikupe sifa the right way, the way life feel it change, tulipo kama we. Najua kufaulu shware na we, na kama jatu na miale ya jua mimi na wewe. Iwa ponge sema unanikia wimbo wa jinsi unavo nipenda, no need to say it, yeah. Ungekuwa hit single na hivo ndivo ningependa. Tumekazwa moyo wangu kwa Mungu, yeah, yeah, yeah. Alienondolea tabu zangu. Fahamu vyema nitakuwa na danganya. Hata baada ya neno kunichorea ili nikufahamu kwa upana. Oh oh, kipenzi cha moyo wangu, unachopenda nikifanye mie ay, ay. Na kinachokuchukiza nisifanye kosa nikijaribie ay, hey, yeah. Ili nikupende jinsi wanijali wewe, yeah. Nipe nafasi mimi nikufahamu the more.
Fasi ni kufahamu wewe.